wona bu DJ Colby.
Baba ri nga tshava le vana nda fanga vhathu vha tshianda. Ra ri ndi mampepe da vana matiko ndi vha.
Remani Nabato Dani Tavan
Bafunaza Tavan Bella V. Bafunaza Tavan Bella V. Bafunaza Tavan Bella V. Bafunaza Tavan Bella V. Bachiri
someone that would DJ Colby.